Another Marvin Music Productions.
Niya bado dunbar.
Tina pani.
Tina pani.
She na niko fit imse.
Na 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 na.
Mato. Bobieza. Skia hii.
Tushawaoshe we.
Wasiguze anga zangu JMB mnoma hawakusikia nikawagota wakadhani ni salamu jona ni chocha nikawatoka ndo madenge au wengine wote nameless doti rapper bado wanadai stainless flow boxing mkerare mindo heavyweight marapa wameshawa jina funny heavy rain get it right from the president ningekuwa town ningekuwa city urbanization hiyo ni truth nisha validate na niko fiti jina funny nishasema kuna hesitation mafan wanadai falcao charger mindo energy utadhani mindo powerhouse full legacy nisha seti shika easy flow mziki ni gorofa nami niko 10th floor Walidhani nitasota kama Mark the Moo Gasha collect easy door nite camp the mula Very classy J-Sharp the shooter Jina funny kwa ikesi mindo Willy Mutunga Mindo king wajipuka tauliza mavo Mafan wamenipa vika Mara sita very good, very handsome Very tight flow I guess ile moto mindo nazima na showbiz mini ule boy brag na nochi bro flow joni tight ata bubwa na no discount uwezani na pesa lipiga magoti jua ni blanda time walisema nimeganda hii ni comeback wengi wanadai number show osha nika hang wote wireline but up wako wireline Wire line.
What up, Wire line?